Kanya chibuga mkono wala budde wana chibuga mwona okwe walo kusasa nyaka sasiro achare mede kungudo ze chibuga okweto olobuga mwono butono mu district ya ugeru wako ye mkono wanonga bagamba nti wafukide chizibu mkasera kano avunanyizwa kubia butonde wensi George Masengere agama nti wamaze banga nga batubane kasasiro mchibuga eche mkono choka ngambisera ngabi nebye nkuba ngefude mba ata yongedo kubafukide chizibu choka na alabula nti wamaze da okugunja we nkola inateka kazito kubantu abasasanya kasasiro anteka kazito kubantu abasasanya kasasiro anti buli omu asoloza kasasiro ate wa kumusasulira
isoka kasasiro yunga service any expensive nti fenga municipal council kusobola ji providing a service ne tugaba 100% coverage feka ate ne ba contractor ba service provider betutera okufuna na baba bamu bambi capacity oluse basteriwo banga wetaga nguyine motoka zitambula ezinja ulonga omuntu we nabuti omuntu we katikolo omuntu we namumira omuntu we nsube omuntu we nasuti buli wakunga lwa generatinga kasasiro asobola okuvaawo mu budde bwatavaawo mu budde n'ateekebwawo n'omuntu abadde ayita ava enama ava ejjinja asobola okugenda n'ayiwa ku hipo eyo kubanga abantu baffe baagala nnyo okwavuyiringa okusasula.
Masengere era alabudde bannakibuga buli omu okubeera kalabaalaba wa munne nti kubanga ekibuga kyolekedde okulumbibwa endwadde eziva ku bukyafu n'amataba olw'abantu abasumulula kazambi n'abasuula kasasiro mu myala ekiziviirako okuzibikira.
Kina kubeera affected oba impacted by floods. Ikirala kasasiro oyo bw'omuyiwa eri abantu baffe abajja amazzi ku nzizi ne za bulijjo kasasiro gw'oyiye alimu ebintu bingi ebigenda ne byaffectinga abantu baffe ate abalala manyi nti bangi nnyo abava ewaabwe ne bajja okukola tebamanyi mazzi abantu gye bagajja abafumba emmere kati gwe bw'oyiwamu kasasiro bajja kukuggiramu emmere bakufumbire oba kuwa obutunda totegedde mazzi gye gakoze eki gye gava ensonga lwaki kya buvunaanyizibwa omutuuze yenna bw'alaba omuntu ng'ayiwa kasasiro tokoma bukomi kasasiro ono ebiwata biki eri abalala abatane kazambi n'agenda bugenzi mu myala enkuba ng'etonnya enkuba nejja kuyambako okusindika naye gwe obulwadde ojja bufunira mu kyokunywa oba ekyokunywa oli kyaba akoze eki kyaba akutekeddetekedde onywe ofune obulwadde obujjanjabi abamu tujja kufuna mu kansa nga weetaaga okujjanjaba obulwadde bwa kansa otunde ebibyo byonna naye nga gwe watandika ensonga lwaki fenna tulina okwebeereramu.